bibade bichali bityonge bigezo binatera okufulumizibwa RDC wa district ye Mukono Hajjat Fatuma Nabitaka ndisaba kwe kulabula abazadde okwegendereza amasomero agamu naddala ag'obwannannyini agafulumya obubonero obutali butuufu ne gabuwa abazadde n'abaana. Ndisaba ayogeraganyiza muno omusasi wa Radio Simba era emboozi bw'egudde amakerenda n'amuggyako bino.
Kati tuli mu keetegekerero okufuna ebibuuzo byaffe eby'ekibiina eky'omusanvu ate wajja kuyita wakaseera kati ninyo tufune ebya senior 4 n'ebya senior 6. Tegeza abazadde mwenna mu ggwanga nti ebibuuzo bino nga bigenda okudda ffena tutegeera ate era twebaza systems zaffe eza ebyempuliziganya mu ggwanga nti buli muzadde olina essimu, kozesa essimu, kozesa enteekateeka gye baakulaga okufuna results z'omwana wo. Abazadde abatasasula school fees abaana zimalayo mwe mujja genda ku ssomero naye era mbakubiriza nti n'amasomero gano tugesiga naye ab'amasomero muleme okuwa abazadde results ezitali ntuufu nti abazadde abasinga bwe bagenda ku masomero amasomero gaffe gaagalanye okweraga nti ge gasinze okukola obulungi ne gatandika okugenda ku NASA ne gaprintinga certificates ne galaga abaana nti baafunye 4 olw'ensonga nti gaagala okuzza abaana abangi mu masomero oba bayitidde mu first grade naye nga ddala results z'owa abazadde si zentuufu. Abazadde bawe results entuufu, abaana balina okurepeatinga classes bazirepeatinge, aba bamejarinze okugenda ku level eddako ebyenjigiriza nabo bagende.
Wamalirize ebyo ndisaba akulira ebyenjigiriza mu district ye Mukono Rashid Kikomeko n'agamba nti omuze guno tegutaliza oluusi gulabikane mu masomero aga gavumenti.
Mu kiseera kino abazadde njagala kubalabula, tulina amasomero aga gavumenti n'ag'obwannannyini agaagala okulaga nti gakola nnyo, kale nno ne gafumbafumba ebyavudde mu bibuuzo ebalaga nti baafunye buna, baafunye first grade nnyingi nnyo, so nga ate ekyamazima abaana abamu tebaakoze buki bulungi. Naye okwagala okukyamuukiriza abazadde babalaga nti abaana baakoze bulungi ne babawa results ezitali ntuufu abaana zibatafunye, okugeza omwana bamulaga nti yafunye buna oba butaano so nga ate results eziri mu yunebu ayinayo 18. Noolwekyo njagala okulabula ab'amasomero ekintu ekyo kikyamu okukikola era ndabule n'abazadde kyangu nnyo okunoonyereza omwana wo bye yafunye okuva mu yunebu. Tulina enkola osobola na bikyekingira ku ssimu tunoonyereze ddala abaana baffe baafunye mmeka okusinga abatwala amasomero ano bye batukyamuukiriza olw'okuba twagala oba twabawa ssente nnyingi mu kubalabirira abaana kati twagala okukola accountability tubalage nti abaana baakola bulungi.
Akulira abakozi.